omukolo munene ndozo gwafundikidde sabiti gwabaddewo olunaku lwaggulo bwe gw'okulangirira ebyavudde mu bigezo by'abaana ab'ekibiina ekyomusanvu aba P7 era nga bino byafulumiziddwa oluvannyuma lw'abakulu mu kitongole ky'ebigezo mu ggwanga ekya UNEB. Olunaku olwokusatu okusisinkana minisita ne bamubriefing oba ne bamubuulira ebyo ebya ebintu nga bwe byatambudde. Kakati ekitongole kino ekya Uganda National Examinations Board UNEB kyavudde nekitegeeza nti wabaddewo okusanyuka n'okunyiigamu mu bigezo bino. Kati iluzungu abaana bayongedde okukola oluzungu era gye bujja essuubi lyalabise nti ingirisi olungereza abaana bajja kukona ekingere ogeraageranya n'abaana abaatuula mu 2024. Social studies ne religious education era nabo bakkiriddemu. Kati abaana bemalidde nnyo ku luzungu ne bagamba nti bino ebyensi manyi nabyo bibuzaabuza olwaleero oba omanyi ssaabalamuzi mulala ekyogenda okulaba nga bikyuse. Kati twagenda okukola ebibuuzo bya P7 ng'osobola okunnyonnyola ani ssentebe wa UNEB ani ssaabalamuzi naye kati osanga bikyuse n'okubuzaabuzibwa weekuli mu luzungu ku bayizi 80 mu kasanvu mu 2022 abaatuula 2025 abayizi abakola ebitundu 10.1 kamu ku buli 10 bafunye distinction 2 bafunye distinction 2 kitegeeza baalinnye bwogerageranya kubanga mu 2024 baali 4.9% abafunye credit 6 bakoze ebitundu 6 n'obutundutundu 6 ku buli 10 bwogerageranya era baalinnye. Era UNEB yagambye nti waliwo akabonero ak'enkunala akalaga nti kati oluzungu lusituse naye nga luvudde ku nsomesa esomesebwa ennaku zino abaana babakwatako gumu asomako ku sawundi mutabani wa akomawe wakanansomera
sawundi
ne sawundi zitemuzimanyi
mwana wange jini yankubidde n'abaako kyansaba ne mugaba Kevin sikutegeera kyoŋŋamba
naye nga ne science integrated science abayizi nabo bettanidde era bali bamukuumye kubanga bw'otunuulira mu 2025 distinction yabadde ku 6.1% ng'eri mu distinction 2 ate luli yali 6.4% mu 2024 abaawo okukkiriramuko akatonotono. Pass 8 nazo zaakendedde okuva ku 9 mu 3 ku buli 10 ne zigenda ku 9% okubala nako abaana bayongedde okubala abaana bayongedde okubala mu mbeera eyo. Kale nno tubawozaayoza mwenna abayise ebibuuzo biwanvu nnyo ebyabadde mu bibuuzo tusigaze eddakiikanya mu mbeera eyo.
Okay, tuli ku radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo 98.8.